boy pump just yet, yeah. Bada kushuka panda, penzi lilivunjika, ili ni umaga sana. Ilichukua muda kupona, kabla hata sijakuona. Na niliapa sitapenda tena, napenda tena, ila we
amani, safari tushawikania, moyoni wangu mwandani. Penzi lako mama zito, nisha sahau yale ya nyuma. Wako mwili wangu wapata joto, umeniweza mie. Ilichukua muda kupona, kabla hata sijakuona. Na niliapa sitapenda tena, penda tena, ila we
ubani marashi, safari ya misli lipoke nawe bahari ya shamu sipaki. Mama nimefall in love, baby nimefall in love, baby nimefall in love.
Born. Kikomo boy pon this game.